Did you set him free? At brother Paul.
Anaitwa brother Paul.
Manze brother Paul. Sili nikwambia nini kuna raya mobs zake that is going there cha. Hiyo hiyo ni chache nyuko watu wa sadaka. Ulikuwa unajengwa sadaka. You guys unajengwa sadaka you guys.
Ulikuwa unajengwa ngapi?
I think ilikuwa so amarwabe and then kuna lori na wakamia ya kiraya na drop. And then anawahubiria alikuwa mwindi na waindi wasomagi Bible. So kuna raya bado zinamfunza Bible, zinamwambia guzia msamaria mwema anaguzi.
Ekonene. Episode 350, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. And of course, kabla tuendele, lazima tukuremind kuwa GoTV ni beshte yako wafuta. Na ukitaka kujua ni beshte yako, saizi kuna vile GoTV Super Plus ina go for 3,000 shillings only.
Yeah.
Na kaa kuna raya fulani jo imefurahia hiyo offer, of course, ni raya ili test a win this past weekend. Mr. Ian, wacha tuanze first of all na kuapologize kwa zira inaitwa Rapture ili ku dismiss mbaya.
Yeah.
Unajata vile niliona, nilikuwa nimeona hiyo 6 nikaa 0. Si uongo, just kuwa na game. Niliona results hii guy.
Yeah.
So nikaona 2-0. Nikaangalia vizuri nikaona mbona jikakamua.
Yeah.
Yeah, I also have to apologize to myself because nili underestimate, nilikuwa nimepredict 4-2. So alafu ikaisha 6-2, but yeah.
Okay. Alafu inasemekana Sterling anaishia Manchester United. Would you miss him?
No.
Yeah. Okay. Unasikia jo?
Alafu ana get Garnacho kutoka huko, si ndio?
No. Ah, wezi achilia Garnacho.
See, hatutaki anybody from that team.
Sancho ni Sancho is a problem.
We might get Sancho.
Yeah, cuz hiyo ndio nikawa.
But
the deal.
Yeah.
Money with
But mechikizo memes za Chelsea zile like at the dressing room was so mad zinika protest because there are too many players
ati mabao ati mabao
basi mbona ile basi like the London bus used to be a double decker Chelsea
iko na x
ni triple decker
yeah alafu of course like one of the biggest matches happening this weekend ni Manchester United wanapatana na Liverpool. Vile tumeambia wasei, hizi ni games zote zabaki mezipata kwa GoTV. And if you come to Manchester United, of course, ni timu moja ya ajabu sana. Sitakuwa surprised. Siku ya Liverpool, zitaamka. Aje hivyo?
I'm seeing a 3-0, 4-0.
Yeah, yep. Liverpool.
Watachapa Liverpool?
No.
Mino nasikiamka.
Sioni wakichapa Liverpool.
I don't know.
Wako Old Trafford.
Wako Old Trafford. So at Old Trafford, somehow, waga aibu especially kikamu to Liverpool versus Manchester. Unajua Manchester United na Liverpool the rivalry. Nile mpaka mnitapigana na grandmother yako kwa stairs. It's that bad. Kama Arsenal na Tottenham inakuwa mbaya. So I just think that
wanaweza changamka.
Hey, I don't see them winning, but I don't see them losing. Now on IQ a draw.
Wana
I don't
choma
know.
Choma you guy. Wanachoma.
Yeah. So of course
kona.
Sisi this weekend tuko na Brighton. Si ndio early kick off jo. Yeah. 2:30 PM.
Brighton you guy kichapo cha mbwa kwanza. Nataka tufunge bao ya kwanza.
Oja Brighton haja lose game yote.
Najua hiyo.
So wako unbeaten tuko unbeaten. So it's not an easy game.
That's why nimeingizia. That's why nataka dakika ya 5 ama 10 kusha piga bao moja.
Yeah. Okay. So mimi na hope Mikel Merino atacheza kwa hiyo game. Cause nani ali score? But kuna time you make mistakes zingine jo
pate.
I think cause African players all reduce age so I think tumempata kishazeeka cause pate wa kitambo number 1 hakuwa na umia alafu number 2 ilikuwa ni rahisi wa kawaida cause ku make defensive mistakes Atletico Madrid ni next to 0 so ilikuwa inatoka na ball huko iko net to end so but sasa squeezy I think age imecatch up na yeye cause pate siwezi kwa surprise kwa 38 jo ile hangamika si 27 iko hey see
you guy wanamchomea ga hivyo gana you guy madem jo wale ameondoa jo anasema this raya is an old raya
yeah jo unajua ukiwa African player wa tricky usha notice cause sisi try imagine me Zach mimi na wewe tungekuwa huko.
Yeah.
Sasa zingekuwa bado ni 33 year old sensation. So ina bidi jo ukiamka asubuhi the first thing ni ku die. Is it as nashindwa? Why is it there so much melon?
Super Macarius.
Yeah. Una die, una kadai kwanza. But vile tumeambia say of course hizi games zote za baki umezipata kwa GoTV. GoTV besto wako wafuta. Alafu pia kabla tuendelee acha ni remind raya. Hii si nini yangu jo. So I hope sinuki jasho but hizi ni zile tuliwaambia mzabaki umejishindia. Baki umeingia kwa linebet.com deposit at least 250 shillings. Baki ume download your app either kwa App Store ama kwa Google Store. Alafu baki weo, vile nimesema minimum deposit 250, be a new customer, tumia promo code MUAF na zabaki umejishindia hizi hoodies. Takuwa zikianza kuship out I think this weekend, so make sure umechangamka haraka haraka. linebet.com, promo code MUAF. Alafu vile tunakwambiaga winnings na kuja zikiwa tax free, na winnings zako apart from tax free pia unakuja kuna bonus ina come, so unaenda hapo umeenjoy. So tuingie sasa tucheck nini zime happen. Na tukianza, acha tuanze na story za Udem. Udem sijui kama ni MTZ jo, anaitwa Pascaline Peter. Hiyo jina ina sound ya KTZ, si ndio?
Hiyo jina lazima.
So Udem, saizi kuna vile kuna a manhunt for her and anatafutwa juu ya a 300 million investment scam. Si ndio? But sasa the best thing about the internet is you can go digging. So asa ulienda waka dig, wakapata foto yake, kuna picha alikuwa amepiga, alikuwa ameandika deals ni mingi. Shida ni DCI. Right now she's missing with 300 million. Pascaline Peter. So amepita na pesa ya watu.
Yeah, amepita yuko.
Ameumiza jo, ameumiza tena ame target social media yenye you guys ahi. Watu wako desperate by Facebook. Facebook inatumika na raya ziko kachwani all the way mpaka kitu kadha 35. You guy, hapo ni serious. Nikwambia mimi niliona raya inauza dawa ya kupunguza kiara. Wale watu wanatoa kia
alopecia
unaka apply unaka sugua and then una relax una doze. After kitu ka 3 months unaanza kuona
changes
badiliko. I think hiyo hiyo ndio kiskamio za dunia ni mimi naweza baki nimesiu the Will Smith family. Like before this bullshit yenye alopecia atakuwa tunajua jo story unajua hivyo kabla Will Smith. Wewe ulikosha sikia hiyo jina kabla Will Smith atandike?
Alopecia. Of course. Yeah. Unajua kama una alopecia, you get. Hawezi jua.
Kwenda huko.
Sio isafa.
Alopecia ni kiara?
Alopecia ni hair loss.
Ndio hair loss. Hair loss.
So ile time area ni sijui ni Ariata or something.
Wewe ni comedian, you guy, na ujui Chris Rock alitandikwa kofi juu ya alopecia.
Najua nilisikia alopecia lakini sikujua kama ni condition.
Yeah, walisema ni condition. Unajua I think ukiwa mdosi kila kitu waga ni condition. Kusikia maskini ni kihara.
Ah, ni kihara.
Hakuna agati. But kia mdosi, like, there's a reason for everything. Why I have alopecia? What happened to I'm just losing hair? Ni genetics.
Regain your hair.
You get what I mean? Nilikuwa naenda kuingia box. Nilikuwa naenda kuingia box ni buy, ni paka pake kwa kichwa. But nikaenda kwa comments. Hey, you guy, niliona rayazi na lia. Hii ni wizi, this is a scam. Miezi sita, no change.
Alafu najua kwenye ni tricky ya. Kuzima dayu mwasapere wagana alopecia. Nyole wanziaga hapa. Na mtu atakaki kujua. Miyo alopecia na kwa kulu.
Si hata kuna dayu alikuwa na jie. Na dayu mflani alikuwa na jie enjoy kwa mtandao. So, akika hivi, hana nyole. Akika hivi. Ate unasema nimenyoa ni kihara.
Au kitu fani ni inachukuliwa as the East African hairline.
Yeah.
Utika kama kamlami fulani.
But sasa wabademu wa sapere walipata nini. They got their esteem you guy back. Jia Rihanna. Rihanna liwa represent.
Rihanna liwa.
Na sahi ni dollar billionaire you guy.
So Pascaline Peter kikupigia sasa hivi. Zaka kuambia niko na pesa, nimeiba 300 million, nifiche.
Unapigia DCI?
Nasema si, unajua ukishikwa sasa, you are...
An accomplice.
Accomplice.
Okay.
alafu okay. Unacheki mtu amefanya biashara kaa hiyo tayari yako na connect.
Yeah,
so
yeah.
Anza kukuachia hiyo noma yote sasa wewe. Mm. Yeah, atoke okay, scot free. Oh. Yeah. So lazima upige hiyo hesabu tunafanyaje? Tunaenda wapi?
Yeah.
So lazima uwe unajua. Kaa tuna escape tunaenda Somalia wapi mali hatuwezi shika.
Yeah.
Mali hakuna extradition. Hiyo ni do mzuri.
Eh, 300
na donation. Donation inaweza kuwa traced back.
Kiaje?
You say me I donate to out of goodwill.
Kwako?
Anonymous.
Yeah.
You guy, handling. Inakuwa gani handling anonymous stolen tiongo. Property? Handling stolen property. Unataka kujua?
Unataka kuambia karao ati ulipoa.
Aya. Alafu raya ati sikujua. Ignorance is not defense. Haukusoma gazeti. Haukusoma gazeti. Hii story tunabonga juu yake. Ilikuwa kwa news ya jana. Ulikuwa unafaa kwa umesoma gazeti.
Hiyo property yana.
So tuseme if they do know, tuseme it's not even I'm not the beneficiary, yeah. Mm. And then I'm running a charity.
Mm.
Sindio, I donate to that. Watakujia pia.
Yeah, inafaa kukujua.
Ah, yeah, because
ni victims. Kuna victims. Kuna nafikiria it's a victim. Who say nini? It's not a victimless crime.
Raya kwa duka charity. Yeah. Charity gani?
Charity gani? Hey, hey. Noni charity tunajua ni ingine ujo. Yeah, so Rapture, where?
Mimi na mficha mbaya sana you guy. Yeah. Mimi hata siyezi cheka.
Pascaline Peter.
Yeah, hey, Pascaline you guy na mficha you guy. By yeah. 2 hours, maybe 3 hours.
Mm.
Nisha Google Cayman Islands you guy. Na tukafika hizo maeria.
Hamutaweza kutoka inchi. Hamutaweza, you're googling the wrong sea. The first sea nafakwa ni CEO. Cliff on better. Unapigia Cliff uko like, whatever you are doing, stop.
Stop it.
Sikia kademka kwa background, mtaka, tell her to wait. This is more urgent.
Yeah, this is more harder.
Yeah. Ah, mi naeneza mficha. 300, mi na mficha you guy.
Yeah.
Mi na mficha jo. Na kakikuja kakinuka na ambia raya za kawaida.
Mm.
Vile tu Kanyari alisema. Aku ambia mtu ampatie pesa. Wa Kenya ile ujinga mko nayo mnapatiana pesa bure.
Niko nasikia story ati nani utukana watu jo.
Kanyari alisema akuambia raya zimpatie.
Oh, ile 310 eh?
Eh, asema mbona mnaniekelea? Mm. Wale walituma sababu ya baraka za Bwana na walizipata.
Oh shit.
Yeah.
Nakaa kuzipata au kuzipata. Because mimi Pascaline Peter vile nimesema. Wherever you are, just call me. Let's go and meet Cliff on better together.
Yeah. Lakini you do hata ikashika hiyo do. Unaweza sema who ordered lasagna? In that area. Yeah, it's due here. Sign of word, there will be signs.
Yeah.
Sign ya kwanza inakuanga lasagna.
Lasagna in Kawangware. Ungwaro.
Money trip.
You guys, itagwa nini wale? Ni Tyler delivery. No. Are you serious? I'm off clear. This has to be a request from South Africa. There is no way this makes sense.
You guys, mina ni hivyo tu venye umesema. Zengi ya baka Amazon, you guy.
Mm.
My headphones now, if they can't arrive tonight, then my brothers, then I don't know what business you're doing.
Unanibamba juu. Unafikiria naitwa nani juu? Ile raya. Bezos ni mdosi kushinda Kenya, basically. Unamtishia. Unamtishia nani?
Unamtishia Bezos.
Yeah.
You guys, unajua mimi niko na zile vako za Kenya. Zile za, a customer is always right. Yeah,
mm.
Yeah you guy.
Mm.
Yo ni za nini. But hey, academic anaitwa Pascaline Peter. And it's so interesting. Neza taka kujua hii pesa akiiba. Akivai t-shirt yake. Alikuwa najua nenda kuiba pesa ama ilikuwa just a bad coincidence. Yeah? Nyimu nona
ajitua t-shirt ya. Mino nona ni kani coincidence. Hmm? Kuna
jua
life jo. Yeah. Unasemanga? Wakristo unasemanga ati nani. Shetani ya kita kurauka kwako. Analalanga kwa roof.
Hiyo ni WhatsApp.
Ni WhatsApp.
But
yetu.
Ina
maana ya coincidence jo.
Translation.
Eh. Kita kurauka kwako. Ati kuja the previous day na la kwa roof. So kuna vile mashida zinaweza kuamkia na wewe. Eh, mimi naona tu ni bad coincidence.
But udem, kuhana shida zimemwamkia wa yuko sawa. Kuzi shida ni hizi raya zimeskamiwa. Kuzi if you're the scammer, you have the money. So yeah. Now, can you get away with it? Ama itabidi urudishe. I think that's the
but
tricky part.
But for her, I think I may buy the right amount. Si kama enye tulikuona discuss hapa.
Yeah.
Alia shia leo. Yeah. Naito Salim.
Yeah.
Si 5.8 million.
Mm. Yeah.
So oh. Ni doing a manager.
300 million.
Ni to what if they coming for you? Mm. They mm. have something to. Hapa mm. ni hapa ni hapa.
Hiyo hiyo unajua kama makarao wenyewe ndio kuambia.
Mm. Tupate hapa
wanakuambiaga tukule nusu nusu sama. Uko na option. Tupatie 150 million tukwachi. Una make decision. Lakini sasa kitu kama mita mbili wanafanya kama dharau.
Unabadilisha mita mbili.
That's why nasema I think two things that need to happen. Kwa dem ajue namba ya Cliff Ombeta, but now let's talk about Kenyans, eh? Mm-hmm. Kenyans na afu ni kitu moja ile wasubonga gajua chuo. Chuo itufunzagi juu ya do, sindio? Mm. Since itufunzi juu ya do, that's why unachiki ase wote wana invest kwa dem random do mob EV. Mm. Kusuna need kujua like do haigroigi that fast. Yeah. You're like, it's very easy on paper, but executing it, because pia kuna emotions, unajua kuna hizo vitu zote, zilo happeningi. Ni kama game ya futa. Mm. Messi leo to have the best game. The next game, the same way ila raina handle do yako kwa bank, itakuwa iki have the same, wanago hizo through. Yeah. So ukicheki vile alikuwa na ambia watu kama kuna dems jua aliinvest 5 million to the scam. Kuna mwingine aliambiwa aliinvest 100. Alafu wote walikuwa think walikuwa naambiwa percentage. I think only 30%. Mm, 30% yes, per month. 30% per month, eh? Mm. 10% per year. I think nishaitaja hapa mara kadhaa. Kibonga juu ya size instead of kuinvest money markets, eh? So money markets mobs hizi za kina stand chart na vitu kama hizo, si ndio? Nani wasona? Yo ni gava ndio ina borrow kutoka kwao. Yes. So since gava ina borrow kutoka kwao at 18%, au wanakupatia at 14%. Mm. So wana keep
4% is like profit.
Wana keep 4% kama yao, si ndio? Ushachikigi zile mafiga zao semaga every year wame quote ma profit. Sio chiki. Yeah. Ni 20 billion, what billion inakuonyesha vile very little can big become much. Very big.
Yeah.
But sasa mtu wa kawaida anaambiwa 30% per year. Kusicheki 14% per year na bank, basically do yako iko safe. Sindio? Itakuchukua 5 years it double.
Yeah.
Hiyo ni per year 14%. Wewe unaambiwa 30 per month. 30 per month, ila inafa kwa trillionaire. Yeah. Kwa ni za grow do but at 30 per month, you'll be a trillionaire.
Yeah, yeah. But I think pia Kenyans, wanatakanga this overnight success.
Chap.
And
kila mtu, not just Kenyans. I think it's worldwide.
Kila mtu. And the fact that unacheki vile, maybe wewe unaendanga pale, unasema, okay, mimi nimesaini na hii, group, na inapeana 18%, 19%, 14%. Kenyans don't share that. Yeye anataka tu omoke tu peke yake.
Yeah.
Yes, hii ni vile udema amekusanya wasi wengi. But kuna scams mingi jo.
Yeah.
Kuna scams mingi. Na ni wa Kenya yenye just want to do things by your own. Hautaki ku nini. As in, you don't want people wajue, una expect do after 2 years.
Yes.
Yeah. Unataka tu show up na.
Soft life.
Soft life. Ushahama.
Watu wanaoshwa kabisa. Watu wanaoshwa.
Hata land. It's not even that, even land. Unapata? Wewe kwa nini unashanga nini uko worried about sasa vile kumenyesha jams juu wapi kuna msemo mwingine hata anakuanga hosicho juu sasa that's the time alibuy land juu wapi
kuna high blood pressure
akaoshwa ime flood maji
ulichikile nani alikuwa ananyoroshwa
uchungu jo ya land
akwanga
uchungu sana.
I'm kucheki nani jo yuko. I think yuko kotini bado Olunga. Mupatiana example ya Olunga. Cuz mupatiana example ya Olunga cuz this is the one guy. Yes. Olunga is the one guy who I did not expect ashikwe na vitu kama hizi. Olunga yuko na pressure ya ku on land kwa nini? Han ile do anapata ile area. Niko sure KRA saa hizi zishaanza kumwandikia barua. Ziko tunajua unafanya kazi inakuwa ni katara.
Katara.
Lakini umekuwa ukijitegemea.
Yes,
kagadi kulipa ushuru ni kujitegemea.
Yeah.
So umekuwa ukijitegemea. Yeah. Uko like ni gani?
Like,
uzanafaa kwa nasipatia 30%.
Unachezea timu gani? Umeingia e-team.
Yeah, inakuwa hivyo. Yeah. Juu Qatar wanachukua zero from yeye. unless I denounce citizenship yake ya Kenya, anafaa kuwa anapatia Kenya 30%. Ndio hivyo. So the only people who are all Kenya ni mse kama Wanyama. Kama ni mse wa Kiari, tuchanue jo history. Wanyama hao Kenya, kustayari tax analipa huko ni more than 30%. So there's nothing he owes. Lakini mse kama nani yule anapatiwa tax-free money. Unajua doya nani ni tax-free. Kuzindi warabuni. Ana owe Kenya. So unless, I think, unless we denounce citizenship.
Around up nini June?
Depending on the contract.
Wase wa diaspora, June. Wamesumbua cyber za Kenya, June. Filing nil. So uniambia nani, ako hapo, ako hapo. You guys wamevuta waya.
So una file nini, because tayari ushalipa over. Kwanza kwa unaishi Europe. Europe uchukagata 45%. Au oga vakitu. Wala unafaa kuja, nipatia ni 15. Hile nili.
Uka mkuklaim. Kenya kuna kuangana these like bonus for, you know, for being, kujitegemea sana. Kusana sana na chikingi majuna pwangwa bonus at the end of the year.
Ile ukiwa na watu hii Kenya juzi. Ukiwa na watu hii kwa zara ya kai. Unatokea kai na tumto hii jwa pale time star. Tukotu irudisha ya huyu, irudisha. Kenya nazisha kwa pachai, I think. Kenya? Haizi kosa.
Really?
Nikota kuambia rapture. Kuna place ile headquarters. Ito kajitome. Enda hapa.
So kuna do inakurudia. Hey, mimi imeniapenia kama mara mbili, but you don't get the money. Wana push to the next cycle. Paka ile siku ita reduce paka iishe.
Wameshikilia tu.
Cause ile tu kukupatia do hivi.
Kenya hizi.
Ni ngumu. Niambiwa hiyo will happen, but you have to like kuna vitu mingi lazima.
So ni utegemee kabisa.
The first time I think nilipoa ma documents. Mbiza kufeel, nikakosa document moja, hiyo ikaenda hivyo. So, spoke claims inaishia hivyo. Then the next time, ikakuwa sasa, hii time nimepatiwa, inaitoka what? Refund or something. Ya kituka, maybe it kwa 20K. And then, the next year, si itakuwa, let's say, ni ka 10K. So, inazidi kupungua, pungua hivyo tu. But ile tu wamekupatia do hivi.
Itakuwa ngumu.
So Olunga amecheza huko 5 years.
Olunga amecheza. Wakiamua kumfuatilia atapiga nduru
tu. Ngaje.
Wakiamua kumfuatilia
na kutafuta Olunga anapata Abdul.
Abdul. Mimi ningekuwa yeye.
Mchezaji wa
Kenya. Kenya wagani country corrupt. So I don't know if this is possible, but kama mimi ningekuwa yeye ningedenounce citizenship nikuwe mkatari. Ni anio don kiwa mkatari.
Mkatari.
Therefore, ni kama nirudi ni kuwa Mkenya afterwards. He don ili earn before ni kuwa Mkenya. Sakuna tax. Sakuna tax. I think, but vile tumesema, wacha tuambia say, we are not your financial advisors.
Do your due diligence.
Jitegeme. Jitegeme.
Jitegeme,
you guys. Wacha tulipe tu ushuru ya Kenya. Lakini mimi nikakuwa mtu wa sports. Guy, nikipata tu deal story meisha hivyo. Kidizaini ya ya video. Mimi ni wa Bahrain. Razi kinuza mini ambare you can speak Swahili, so please msiniwekele u Kenya.
Alafu unajua kitu wa fani kudenounce citizenship yako, alafu kuhepea kina Bahrain, Qatar ni poa. Kuhepea states ni serious, kushida states ni kama tax yako ni 30K. Employer kupatia gatu so vizuri. Yoye nanae home. Kwe ndiyo. Through the power of Jesus.
Utalipa.
Utaendo utuwa ushuru.
Wende ufanya hizo hesabu.
You guy. Wanafanya. Kenya
wafanya. Inakuwa hivyo. That's why unapata.
Kenya wadu hivyo you guy.
Yes. Kuna hira ya nituwa Fat Joe. Fat Joe jwa nasema Joe. Alikuwa napata ga check.
A fat check.
Yeah. Fat Joe alikuwa napata ga check. Vizuri kabisa. Buddha Joe anapatia accountant. Hende ulipe ushuru. Hira ya inenda Miami. Inenda Hawaii. Inaka iko tu pale iko. So siku moja, ameamka asubuhi. Yuko like, ni aje? The federal wako kwa mlango. Seka shiko mbaka karushua ndani. I think ilikuwa after lean back. Ana pa, yuko na deni jo. Buta jo inabidi sasa unaanza kuuza vitu. Cause unapatiwa kwa full. vizuri kabisa. Yaani zile raya, that's how much wanakujua. Wanakuchukua tu do yako yote. Since wewe ni mzalendo, tuletee yetu. Eh, Kenya tukikuwa tunapewa hivyo.
Nikae mimi naomba jo tufanywe hivyo. You can mean I invest yote ya watu hiyo. Naambia je, ikifika siku yangu ya kuenda jela. Tafadhali naomba. Msikose kunivisit. Sawa Chapel. Si pei serikali hata ndururu.
Hey,
you can invest. I love you because you're kubamba. Naambia nimewangojea sana unajua.
But sasa nza kwa unajua nini? Au chukua nini yako?
Wanachukua property?
Yeah, wanachukua property.
Wangefanya hivyo Kenya. Ingekuwa sasa mraya mombi iko daring abroad.
Yeah.
Hata Ruto angetuambia kuna opportunities. Ingekuwa inafika time ya kunini, kufa returns. I'm sure hapo ndio ungekuwa na kujara ya mob tu.
Yeah.
Napata Kenya kuna watu.
But Kenya understand kwa nini? Yeah. Watu watakaki kulipa ushuru. Na jezi, hizi country za majuu, mtu uona, unaona pali inaenda.
Yeah, you see Kenya. It, you see it.
Hey, Kenya juu, unashinda kwa juu. Hey, pesa imeenda hapi, then una raya iko kwa screen, iko, hii simu, hii ni 17 million. Oh, imeenda. I've not seen where the money is, but now I can see.
Trickle down.
Maitanga trickle down economics. So, tukitoka hapo, wacha to stick na doya pesa, eh? Kuna huu assistant wa nani? Wacha tusikie opinion ya hizi raya mbili. Huu assistant wa Mdavadi, aliiba 5.8 million. Mm-hmm. Akatokea majuzi akilia on screen. Unamuone huruma mazi?
Akilia juu ya nini?
Kusana feel ni kama ali betray the president. And
oh,
of course,
si analia juu eti aliwekelewa?
Asa hapo ndo tujui. Atujui kama aliwekelewa.
Oh, as in, hiyo kulia ni...
Yeah, he was honest. You go screen. As a dude kio pale kwa screen kifight.
Alikuwa anasema ati ametry kurich Mdavadi and then ameshindwa kabisa.
Ametry fight makamasi jo kwa screen. Unajua waga ni serious.
So akaendea nani? Hiyo clip anaendea
Ruto.
Yeah.
Oh, alikuwa anaendea Ruto.
Yeah, anaomba msamaha.
Mimi vile nisikia ni kama alikuwa anasema nimeomba mkutano nawe kwa muda mrefu. Sijaweza kupata.
Zi, so mnamwonea huruma?
Zi, uliimba dona toka mkutano ya nini sasa?
Yeah.
Bia naona
huruma. Ah, zi, you guy.
Kwa kitu fani ni?
Simwonea huruma because angetaka tu kuiba, you guy. Angeiba tu kahawa, see. Mabilioni.
Okay, mimi sasa, mimi ni gas. Sijui kama mnanijua, mimi ni gas. G-A-A-H-S. Hiyo ndio jina yangu mpya. Government Agent Atheist Homosexual. So now... Mimi kama gas.
You can make what is I quote.
Yes, yes. Yeah. Mimi kama gas naichukua, come to think of it. Ruto alikuwa na a corruption scandal, si ndio? Bado yuko part of the government. Mdavadi alikuwa part of corruption scandal. Ilikuwa ile ama Graves.
Goldenberg.
Yeah, Goldenberg na Graves. So wako ni wana hold Salim Swale to higher standards than themselves. Like, ninge understand in another situation where it's not these two people.
Yeah.
You can't hold someone to higher standards than nyinyi, na nyinyi yenyu li affect. Unakumbuka ya Ruto, ya nini, ya inaitwa nini, ya Y92, ili affect shilingi. Like, they fucked the currency, si ndio? Umse, stories zake za Goldenberg, ili affect a whole country. Kwa nizi... Chukua ni simu ya Salim Swale. Hata hii kesi iko inafaa kwenda hata even past. Tukifikiria about it.
I think Joel alikuwa anasema he betrayed someone. It's maybe because he was supposed to take bigger than that.
I think so. I think.
Because 5.8
ni kidogo sana. 5.8
ni kidogo
sana. Buda.
Lakini yule guy unajua pia bado. Hizi raya zinapea na garaya sana.
Yeah.
Mudavadi na niseme tu hao watu wote ma big fish. Kakinuka yule guy. Wanapea na garaya, unasikia Usalim. Alikula ngapi? Unasikia hata alikula 50,000. Anapeanwe, atoe hiyo ingi. Wanapeana kwa hiyo anti-corruption, blah, blah, blah. And then say na kuandika kama wewe ndio kwa beneficiary.
That's how jobs are advertised.
Beneficiary wa... Hata hizi stories za barabara hizi, za kukula do, utapata kuna karaya kamoja kana bambwa. Hizi zinakuliwa ma project. Karaya kadogo tu hivi kabambwe. Huyu sasa aende jela. I think yeye alipeanwa.
Alafu
aende jela. Like, is that oh your party, you guy, you'll make that video.
Yeah, you'll make that utalia alafu kitu funny ni usha mimi najua niligo through Instagram yake and then go through Instagram yake kuzira ile sema ati ana live alikuwa na show opulence so nikamwacha niko pale kuna mapicha zake zingine akiwa majuu akiwa kwa streets za majuu najua vile wasa wa Kenya ubambika akiwa majuu na especially watu na government makes zero sense because you can do that for Kenya. Hapo akicheka na Mdavadi. That's when you realize these dudes are not your friend. Because I assume, I think in a same House of Cards, proximity to power, fools many that they wield. Najua, unaweza karibu na, hata raya kama nani, akina Sudi, because wanakuwa close na Ruto, Buda imanishu kuna power. Atakuachia once in a while tuchatishia na mawatch na mafu. Lakini una power, Buda. At the end of the day, kikam to power, we na mimi ni sawa kabisa. The only thing separating us is a thin line called corruption. A very thick line called corruption. But otherwise, hakuna. Ikikam to power.
Hauna power.
Hauna power. Proximity to power, si power.
Oh, yeah. Lakini alikuwa na hizo raya karibu. Juu pia mimi niliangalia picha zake, nikaona kunaelea kina Justin Muturi kwa raya. Alikuwa alikuwa na hizo raya hapa
kwa.
Azichukui you guys ndio analia, nimejaribu kufikia mheshimiwa mbona wanifanya hivyo wewe? Guy jo machozi nataka kutoka tena na karudisha ndani you guy.
Na hii historia wanaume kulia kwa kamera. Juu ya story kama mnaiona gaje jo? Kuzulibonga na hii ni story jo.
Nikiwa innocent and maybe that's the only way what wanza nisikiza maybe but ikifika ile level unajua kabisa I say they have it in for you like hakuna kitu ita happen mshukunja tu sura ujamu machozi itoke lakini ile mpaka makamasi wangu hiyo na style za fan cause kuna kilio inaweza kuleta inaitwaje watu wanza kuonea
hizo sympathies
but ukifika ile level unajua nothing is going to happen kama hii mnasema cash admit kweli aliiba then inamaanisha hakuna kitu inaweza happen so ni sentencing tu
yeah so, yeah yeah but ni painful wewe try kumagine unaenda jela na kina Sudi wa Murkomen Ruto mwenyewe mdavo wako free although agenda jela so far but nasema to like these are the last people kutuambia you should be clean
and how how was it ilikuwa kwa nyumba mtu akachukua bag nini
this is ilikuwa ni deal ni scam wali scam gava ni taxpayers money see raya kama ilifanya hii story of course is not an innocent dude me the only reason I'm tetea ni he surrounded by wolves unajua but sasa shida law haiwaki give just cuz ameiba waimanishi uibe unajua tunaingia tu kwa super sisi wote wawili hoi beskari mimi ni beskari kwa sababu mimi ni be 1kg home chukua 2 mimi niende jela au jaenda usiwezi jitetea ati juliiba pia mimi nilifeel ni kama nini so
lakini si afungue roho mimi naona afungue roho
ushaisikia gani nini ushaichukua ga chukua nguo yako ume kidogo tu kuuma koto nini sana
huwa pamba
sasa try to imagine kuuma kabla itengenezwe vizuri yani za umaraka
juu mimi na you guy mimi naweza ni watu mkono kotini simesika tai kamiti naenda lakini siko peke yangu hiyo ofisi ya waziri mkuu acheni niwaambie vile kunaenda
bigai kabla malize stima ina lost
kwa stima ina lost kirudi
jenye wamempea
kasi wanapelekwa madhare
juu yeye ni ule sehemu mdogo kabisa kwa hiyo.
Hata ukiangalia.
Yeye ni mdogo kabisa.
Hizi ni vitu mnanichanua si kwa ubaya kuna watu huko kwa comment zusha sijui chochote.
Hizi ni story. Unajua Kenya keep up na corruption ni hard. Si? Keep up na corruption ni hard. Yeah, wacha uadi. Nataka uadi.
Kuna nyingine.
I want you to add this one on top of whatever you wanted to say. Ni former Samburu governor Moses Lenol Kulal convicted of corruptly receiving over 83 million from the devolved unit using proxies. Saendelea.
Devolved unit.
Yes, yes. Hey. So mabase zake sasa using proxies. So you don't patia nyanyako, but all of a sudden nyanyako ameanzisha a youth. Youth cup. Yeah. So era ilikuwa mnafilaje in a corrupt country kuja iliwajia corruption.
Yeah,
ni serious.
Ni serious.
Yeah, ni vile pia hiyo haiwezi kuwa eti ndio defense yako. Chisi pia wale wameiba.
Yeah, yeah.
Haiwezi kuwa defense, but of course utafeel vibaya because damn, mbona imekuwa ni mimi? Alafu unaanza kukumbuka kuna kitu inaitwa sacrificial lamb kwa hizo. So unaona wewe kwa wewe ndio umekuwa kasa.
Haya kabisa.
Yeah, no, nilikuwa na nimekumbuka. Nilikuwa nataka pia alikuwa alikuwa analia pia judicial process.
Evelyn chukua ga time.
Tichira every time. Anaenda kotini, kesi inakuwa tu postponed.
Mwanzeni anasema mawakili wanamkula sana.
Mawakili wanamkula, makarao wanamkula. So hapo kwa makarao, nilikuwa nashanga karao kisha kufikisha pale. See, that's it.
Zii, hakuna gati hivo.
Wanamkula design gati.
Zii. So unajua, kama for example umefika pale kotini, na utaki kuwekwa kwa sell ya raya za kawaida.
Yeah.
Kuna vitu mingi sana hapo hivyo. Chakula, nini. Jojo utakula hizo takatakaza nini. Hizo sukuma unapataga moja jena tushana hivi. Na mnabishania na raya ya mada. Imenoka kuwa raya na kuambia nini. Unataka tuanzani hapa na bado tunenda jela. Mysterious jo. Pale hivi lazima makarawa kufanyie favor. Hata wenyewe wanakuambia. Wanakuambia
so pale like court day now.
Sit up. Si unajua kuna sell kwa court.
Yeah.
Si kuna sell.
Au mfikiria watu ufika.
Zii.
You pull up. Mnaingia pale corridors of justice.
I think only wale tayari walishaenda.
Oh. Alafu vile nimwambia Junita ngo keeping up with corruption. Kuna fa kwa kuna show inaitwa keeping up with corruption. So history ni interesting. Kuzini corruption ikatan into murder, si ndio? So senior general service officer Stephen Kiptanui Soi was on Tuesday arrested for allegedly shooting and seriously injuring his wife at their home in Kutete area Narok. Afu mnashindwa jo, hii death na corruption zinaingia naaje. Sikia jo, hii ni Kenya jo. Mr. Soi, who also served as the National Olympic Committee of Kenya official, was in 2021 sentenced to a 10-year jail term or pay 103 fine for his role in the 2016 Rio Olympic scandal.
103?
Hii raya, unafikiri lirudisha 103?
103 what?
103 million.
Okay.
Million?
Fine. Alipatua fine either 10 years in jail
ama alipewa
alipe 103 but Israel kwa free enough kutandika wife risasi. So swali ninauliza ni according to nyinyi alilipa fine ama aliappeal kesi katupo nje judiciary ya Kenya? It's a joke. Alafu sisi zitatukujia ziko like you call us a joke zitorusha ndani ya jela. Like Israel ingekaa jela juu ya story ya corruption, wife angekuwa na injury size. Why fuck you go hosi?
I think jail is just for petty offenders.
Eh, petty offenders, yes.
Kamsa. Ndio kwa garaya.
Tandika wife risasi. So hii mnafikiri ilienda ilifikaje?
Really? Knock you guys.
Tandika wife, I've nika ex GSU officer. Yeah. Yeah. Kuna ni senior GSU. Oh, ni senior we still are officer, but sasa but ex knock official. So ni kakarauka.
Nakwambia lini
kutoka. Ah, ndio wale tulikuwa tuna. Ndio. Ile time nyeraya zilikuwa zina make jokes za hiyo Rio. Manguo zilikuwa zimeenda zote.
Oh, ilikuwa ira ya?
I think manguo zilienda zote. Baka fair. Kuna wana ria the you guy waliachwa Kenya you guy. Ilikuwa serious hivyo.
Yeah. I think hiyo Olympics ndio nilicheki nani for the first time. Nani Kip Yegon. Alikuwa na ile blood dryer ya so.
Yeah.
Ile ya mia juu na gel.
Like really. Damn. So but tukigo back kwa hii story. Sasa ira ya iko free bado ina shoot. I think impunity inafanya kuwe hivi. Cause wengine wetu ukisha go through kitu kama hiyo court case na ubaki umepenya kama ule anko yangu ule mpatia na soyo yake ngamote rijala. He who has taken me to jail. Hiyo raya after itoka 20 ilikuwa 2001. Imekuwa raya Yesu mbaya. Hata nikipata gaucha inaga story.
Alisavalo.
I don't know how I think he served like 8 years.
Yeah.
Well, toka kodiaga. He says aneno wakne. I've seen what you not be seen. Una cheza.
Praise the name of the Lord.
You're here for imekuwa free for the last 23 years. It's been free.
Inakuwa hivyo. Hata wadosi you guy. wakienda jela wagawana change. So nataki partner alitoka kama amefungua church.
Alifungua
church.
Alichange country.
Ameenda kuscam.
Alienda kuscam gold. Ask Zimbabwe.
Ask Zimbabwe. Zimbabwe like, why did you set him free?
Ana nini hicho, but
alikuwa plague to Zimbabwe. Alikuwa analia, where did you set him free? At brother Paul.
Anaitwa brother Paul.
Manzi brother Paul. Sili nilikwambia nini kuna raya mobs za gatherings kwa zendeo cha. Hiyo ni chache nyuko watu wa sadaka, ulikuwa unajengwa sadaka. You guys unajengwa sadaka, you guys.
Kuna unajengwa ngapi?
I think ilikuwa so amarwabe and then kuna lori na wakamia kiraya drop. And then anawahubiria alikuwa sinaja alikuwa mwindi na waindi wasoma ki Bible. So kuna raya bado zinamfunza Bible, zinamwambia guzia msamaria mwema anaguzi. Anaguzia hiyo neno.
Brother Paul. Alienda kunyorosha sisi.
Alikuwa msamaria mwema
kwa tena. Msamaria mwema. Kuna hizo story tu.
Kumbuka moyo kiliuza kwa namjua.
That
was the funniest thing.
Akasema?
Kwenye kulikuwa kuna inaitwa gani ni hearing? Hizo ma
hizo golden bag.
Hizo golden bag. So amekata kujibu hiyo swali for so many days. Ile mara ya mwisho tu akaulizwa, so do you know who this person?
Moyo alienda kwa hearing.
See, hearing, I think kuna either ilikuwa ni press conference ama tukai. Ameulizwa swali. Ikamchokesha tu kabisa. Si ni muhindi.
Alisema gani?
Hiyo kitu I saw ni kuna vile nimetafuta kwa hiyo clip. Cause niko sure ilikuwa either KTN on or one of watu wa archives watafuta hiyo clip. Alichoka kuuliza hiyo swali, akauliza akamwambia si ni muhindi.
Alafu mkitaka kujidharau. Unajua partner alichapa hii scandal akiwa old. Unajuaga?
He was in he was 20 what?
24.
Yeah, 20.
Serious.
What? Yeah, alinyorosha Kenya. Billions akiwa 24. Yeah, jo. Hii rangi nyeusi waga hard kuchapa nayo hinchi. Kina pale tu kiwa ka. Juka wewe ni kamlami hapa Kenya. Mlami Kenya unaweza unaweza vuruga jo. Ai, nizaenda tu pale jo State House nipatane ni George Ruto. Mbona unajua kuna matatu fulani inakuja? Ya Elon Musk itakuwa ikitumia space ku move. All I need is tax squares, man. Hey. Haina na ngozi. He go like, "Oh, daddy." Daddy anapigia Sudi. Sudi moves the man. Eza kwa rahisi sana. Talking of money, sijuka mlicheki trader delivering Range Rover to city client dies in accident. Alafu nilikuwa jiona ka range kame umwa kumwa. Alafu jo ni range ya black number 1.
Like three quarter of it was gone.
Yes, number 1 ni range ya black. Alafu black rims. Like this shit was meant for me.
It was black and cream, yeah.
Mwenye Range Rover suge nipatia tu bure. Okay, so hii story vile mliona?
Well, ilifanya ni rethink.
Miko naona tu huyo jamaa mwenye Range Rover uruma, cuz what I know is ndio wanasemaga siku hizi kwa port kuna kwa gana hizo nini zote, so ukinini unalipia insurance, unalipia kila kitu. So kitoka na ndai yako most likely nafaku kwa insured
fully. Alafu, insured ama third party?
Sasa hapo ndio mlinichanua,
cause ndio tumie barabara ni third party, una need at least third party.
So imagine huyo mse kina ana feel aje sasa hizi like
kaili kwa third party jo. Unaona Range Rover hivi. Hata dogi kujua ka dereva alisurvive.
Si unasema ni dereva inamaanisha alitumana.
Yeah, ni client kwa delivery.
Kwa hiyo gari amenipia tu hizo mamilioni zote. Alafu ameona ndio hiyo.
Yeah.
Well.
So? Okay, ukiona hii picha, the first thing unaona picha.
You can check it too rasa hiyo ndaye. Jo nikajua ni ile king of the streets.
Kalienda kuenda.
Is there a company yenye should nini inaleta hizi vitu after, cause that could drive even driving that long 8 hours.
Yeah, eight hours. Some shit.
Wasa wewe unachukua magari zao.
Hata kama ni 6 hours jo. Hakuna company yenye na 5 na ikichapa chini walipe yote. Thinking. I'm just saying.
Lazima
tu shafika ile tu na trailer.
Wanaitwaje railways, wamekuwa wakiteta wanatafuta njia ya kurudisha nini back to
biashara kwa hiyo trade.
Hizo hiyo nini yao ya cargo wanasema haina biashara.
Iko. Wakenya wagajinga. Cause tumia train itakuwa more efficient. itakuwa na hizi madrama
na if anything happens wagaramie.
Yeah, wagaramie.
Sasa mtu wasee wengi story mob nimesikia ni vile Zaka anasema ati wasee uende ya gari zao. Most of watu sahi wanatumanga tu ile raya family yenye iko free. Hey, ni aje yo, oh, kona DL, kona DL. Okay, sasa nimekupukia hoteli sijui wapi. Nigga goes there partying the whole night. Asubuhi arauke tu pale nini. Tulikwambia lazima arauke ngware.
Yeah.
Cho, na ajalala.
So, wewe Rapture, ungeona hii na iko ni gari yako? First reaction?
Hey, you guy, hata sijui nazafanya nini je, you guy. Naona ni kama ile inaitagwa na Kiswahili. Jasho nyembamba. Ikatiririka, you guy.
Leo mtu isikia hapa.
Hey, you guy, unaisikia hapa. And then kuna ingine inakuja katikati ya mgongo, baka kwa haga, you guy. Unaisikia?
Swali ni,
because hii gari.
Are you mourning the driver? Kaa hii ni gari yako. Are you mourning the driver? Wanda zake.
Neza angalia gari kwanza nishtuke kwanza. And then sasa, ndiyo neza uliza dere. Because unajua gari ni domo, you guys. Sio ni kambao.
That's when nauliza. Unauliza mwenda zake?
You can't have to jongelelea driver bado.
Yes, unakuuliza. That's when nauliza.
Because gari kwanza ndiyo unaangalia.
That's when nakuambia. I think ikishafika, it comes to personal property, mtu atakagi kujua mwenda zake. Raine saka mkukunyanganya. Imeingia tu kwa keja yako, imeka kunyanganya nini, like phone ya 3K, unaidedisha. Nije ni property, sindo?
Mwenda zake anakeuka, mwenda wazimu.
Alafu, auta enda jela. Njile inda kwa like, he was grabbing my property. So try kumajini, ira ya, ilikuwa na hii machine. Hii machine ya like 10 million, Afu tuseme, this is clean money. Hii ni doo umean. Si ya tuwe ni msawa gava. Wajua, auta mwenda mwenda zake, jo. Kwa ziyo taimu wewe, uta kuwa mwenda wazimu, hiki. Yeah, jo mwenda zake ameenda. Jo hata familia yake ikuje. Yake imeishi. Yangu.
Ikikuwa imegongo hapo mbele unacheki kuna kadent hapo mbele eti. Hiyo side nyingine iko poa. Ndio unaweza uliza, "Eh, na dereva kulienda aje?" Hii nyingine hauwezi auulizi. You can unanijazia.
Kuna Raeli dongo nini hicho? Kuna Raeli dongo ki alikuwa ni mechanic. Akamba tu kitu kidogo. It was either maybe kitu na wiring. So this guy, it was on a Sunday. This guy alikuwa na klande. Ama kaka girlfriend alikuwa try to impress. So it was a young dude. He was in his 20s, early 20s. Ka decide ku spend jo yondai. Sio alikuwa mekani. Eh, you guy mwenyewe. Mali alifikiwa na habari.
Ilikuwa ilipata accident mazi. So,
ati it was written off.
Oh, shit.
It was written off. Uliko mepeleka, maybe ita, hii headlight hii, haichomi kama, hii ingine. So nili ukienda, maybe ukata yako one, two, ama wako, tule two meeting to Sunday, kapitia two, kapati ule boys wa wiring. E, niaje, niangalili hapo kidogo, alafu naka. Iko naona nakupigia simu na kata, juu hata meeting ajaisha. Napigia simu na kata, hiyo kata, unapigwa sana bishte yako. Ama boss ingia WhatsApp jo.
Oh shit.
So ndai ilikuwa written off. Dude yenyewe. Dude yenyewe hata ina single scratch.
Ayo sina hii write off jo.
So niko na mwambia. Afadhali pia ungeisha kama hii.
Na insurance ilikuwa gani? Third party
ama? Third party.
Juu hata kange kwa ni comprehensive. Unless you cheza game.
Yeah, Kenya mtu cheza game.
Cuz huo mzee alikuwa na drive.
Yeah, ali drive, alikuwa anaondokea trailer ama lorry. Ni mara mrode. So akatumia this edge ya barabara. So these are pebbles. Zikafanya nini skid over turn. Okay, ili bengirika. Sijui how many meters.
Kutoka bila scratch.
We, yo dude. Dude ilikuwa inapatia na story. Atunajua kama si hilo.
Mi siwezi taka hiyo story.
Wasa so, ulikuwa naangalia gari.
Siwezi taka hiyo story.
Ilikuwa hapa ndani.
Ayo siwezi taka.
Yeye na kademu. Yeye na kademu alikuwa tu saa.
Afu tu demu. Mademu anaga nini? Demu akiingiza tu rasa yake pale. Kismati inaisha. Kuzio story yenye mefanya nikafikiria jua kitu moja. Kuna fear fulani muwaga nayo ile sijui kama mko nayo. Mimi any new car waga siko comfortable nayo. By new car inamaanisha saizi zaku kama unipatie kizako. Niambie niaje nifikishie hii gari kutoka hapa tu hapa. Itanichukua time. Me, it doesn't take time kabla because your sitting position, your what, inabidigi mi nizoe gari kabla nianze kududoido nayo. But nishona ganinja mob, unapata ninja ijai drive Range Rover life yake hote. Yame kwa kidrive gari, 0 to 100 ina take very long. Amechukua range, anataka all of a sudden kwa za kuspeed. No, haujui vile hii gari na. You need so some time with it. Yeah, una need some time now. Like, mi kuna time lilienda kuchukua ndai coast. Like kwa nini ilikuwa kanisa la Festa. Do you know I spent time coast niki drive pole pole ndio ni understand before niingia nayo kwa highway. Ninja itatoka straight from inaitwa nini? Whatever inaitwa showroom ingie mpaka saizi saizi na ndai but uaganisha andika kwa kichwa wangu. Niki get ndai kile nitadu. Nitaichukua niende ni park. Alafu usiku time nikoshua nyi motherfuckers are not around. Niingia nayo kwa baro mpaka nikuwe one with it. Kwa zinafika ga level you are one with your car. Mpaka ukiingia ngo unajoga, ai kuna kitu mbaya. But sasa ninja wete ki range jo. Hii ni machine. Ni automatic machine. Ina yetu. Ingia tu
azi. Ya gari nayo na.
Lazima una need.
Kama si hii saturn kwa nakwambia nienda kwa sister yangu. So sister yako anataka nimpeleke mahali ngachukua ndai yake. So hiyo kitu unasema tu lazima uzoeane na ndai. So mpata brakes every time naenda kushika brakes inakuwa si smooth sana. Because bado sijazoea vile. It took me some time kuzoeana. So at least 3-4 bumps
kwa
tukizifikia. Sisi ana anza tu kushtuka.
Oh, Joshua unazi.
Kanga ina stop.
So lazima uzoeane na gari.
Lazima uzoeane.
Gari Ryan akupatia juu ati saizi Ryan mkuja juu mniambia aje buda jo. Chukua hii Porsche jo. Nataka uifikishe Moyale. Niko zii. Hata nini talking of Porsche tulikuwa na nani boy anaitwa Natal tukiwa majuu. Natal kwa nataka ni drive ndaye yake nikakataa. Nilimwambia yeye alikuwa anafiki nakataa tu juu ya license. Sikuwa na license but one of the things was sijazoea gari yako. Ukiniambia tuishie place fulani open kabisa nizoe. Naweza taka kuitumia but Buda sijaidi endesha Porsche. The fastest car mimi nishaiendesha nitambia raya tu. Ni Toyota Vista. Nikuwa na kanya, ushaikanyaga mafuta kwa like, ah kweli, ugari. Ameharibika kweli. Alafu sasa unataka nichukue kitu ya 0 to 100.
Hawezi kanyaga hiyo
gari. Unipatia Tesla. Zii.
Juu unapata gari ya imetoka kwa Matrika ingia kwa Uber. Unapata raya kaa hiyo. Inakanyaga gauba. Ndio nakwambia nimezoea gari. Nakwambia hata kama umezoea gari lakini
zile ulikuwa umezoea. Kuna kanyaga mafuta lazima itume email kwa engine upate reply. Yeye umse anataka kwenda sasa tuende.
Unakaji.
Yeye zingine mtu uwekelea tu hivi.
Inaenda. Yeah, your shit to. I like one of the best things ile nili enjoy nikiwa huko ni Tesla na nini cause acceleration.
Oh, uli spin Tesla you guy.
Zi siku spin tu ilikuwa nini? Brayo. Singegu hata siku try kumwambia. Mimi kile kitu moja ile mwaga nayo ni property ya MC. Wacha. Wacha mimi nitaenjoy tu kama passenger. Cause usha notice pia normal ukama.
Yeah,
unzapanda juu kuna swara ingine juu umetoka nae.
Inakufuata.
Imekumfuata kiko hira ya. Siku itaigiza gari. Iyo siku ndio. So staka gear story.
Noma ukami yu gaya. Juhu nakumbuka time yangu ya first kabisa kushika ka wine glass. Nilikuwa mgeni katika sherehe. Nilikaangusha. Juhu niliangalia juhu. Watu walikuwa,
Kalikuwa na contents.
Kalikuwa na contents jo.
Kulikuwa na hiyo skin.
Watu wanatoka Dar es Salaam wanafikiria wanaweza tumia wine glass.
Shit.
So kwa nini kabambaji?
Asi niko hata kabamba ki design ya? kiso popra nini?
Si so popra. Tungo somai.
Somai.
Oni somai.
Oka shika ka Somalia.
Ikateleza katikati ya vidole hiyo wakajua. Huyu jamaa anajaribu swaga elewi.
unafaa kachukua. Jo notice kama wine testers. Raya waga na za obvious sana. Afu tukitoka story acha tuponge joy story. Kuna kitu Shiro Morioki aliandika. Aliandika there's something about people parading that young man with acromegaly around and that just doesn't sit right with me. The funny thing is, vila lisema acromegaly, sikuwai nimewai Google acromegaly, but I automatically knew what she was talking about. That young man with acromegaly. Mnajua acromegaly?
Acromegaly.
wacha ni watafutia jo.
Alopecia man.
Oye ni mtu alopecia.
Shida ya diet.
Wacha cheki acromegaly.
Unajua siku hizi wa Kenya wanaangusha mawazi zile. Lazima ugoogle.
Sikizeni jo, acromegaly is a rare condition where the body produces too much growth hormone, causing body tissues and bones to grow more quickly. Over time, this leads to an abnormally large hands and feet and a wide range of other symptoms. Acromegaly is usually diagnosed in adults aged 30 to 50, and it can affect people of any age. Shit! So, there's a lot of growth. Yeah. So, acromegaly, kuna wasepi wana itagani, gigantism. Mm.
Yeah,
so, gigantism. But, yeah. But it's still, ni kama ni non-cancerous. Mm. But mm-hmm. yes, ni gigantism. So, walikuwa na bonga basically juwalu wa swawili. The Goliath. Ni the Gen Z Goliath. Na ule mwingine.
Bungoma Goliath.
Yes. So, muna unaje? Yo vile unaparadio everywhere?
Ata misiko na like, but at this, miu semaga, at the end of the day, kao umse needed that.
Mm.
He's okay with it. Then he saw.
Mm.
Lakini, to some extent, inanikalia. Especially when ukipata... A lot of like companies na come sponsor nikaa kuna talent flani, like what is the you understand,
yeah.
So wanna peleka tu around just making fun of him for their own pleasure to like get audience kwa businesses zao,
yeah.
But if he's okay with it, then I'm all games. But kama ni mse tuseme, I don't know about his mental, so kama ni mtu anachukua advantage of, then that can be a bit for me. Ni vile tu niko na teta juu ya ule Steve-o, wanaitwa
Simple Boy.
Simple boy.
Yeah, the same thing. I just don't like it.
Vile excuse me, wamemchangia wardrobe.
Yeah, kila time. You know, you can to cast Steve-o, unaweza mchangia wardrobe make it the best suit ile watu wajaiona. It will still attract the same number of eyes because watu wajai muona kwa hiyo. But how they keep insisting on dressing him like
some
a clown,
weird shit. Like an astronaut,
yeah,
like CG, what?
It's just
juzi kwanza nimeona amevaa ingine iko na kamba anaenda kukanyaga na njumu.
Exactly. So hata huyu mse mwingine, same thing, like I won't be a hypocrite. Ile kitu sipendi kwa mmoja, pia sipendi kwa huyu mwingine. It's just that now ni yeye sasa nikaa he's okay with it because some of the places anaenda vitu anasema pia unaona pia yeye nikaa anajaribu exaggerate.
Huo ni wa Bungoma.
Kuna Goliath
wawili. Kuna mmoja mwenye anabonga.
Striking resemblance.
Na kuna mwingine sasa Brandy. Mwenye ametulia tu mwenye alikuwa.
Huyo aja. Oh, ni wawili.
Yeah, kuna Goliath wa nini?
Wanafanana.
Yeah, si ndio? That's why it's our condition. Because I think Ian alinitumia photo fulani. I don't know if I still have it. Do you have it? Kuna photo Ian alinitumia ya boy fulani. I think yuko Nyabondo High. Nyabondo High ni yo ochaza kwetu, yo Ryan ni refu. Haina yo acro whatever, ni mrefu. Kwa hafanani, usichiki Bradley na niyo nafanana. The same way to dwarf fanana. Shano ni to dwarf. So inaka yo hormone ya kufanya ugrow, bado pia ndo waga ina suppress. Ya usha noti to dwarf fanana. Tanu mweza pata, ninyi ni ndugu na? Ninyi ni mandu?
Hapo napata
kata tu mlami. Ka dwarf ka mlami. Kana fanana ka dwarf ka Afrika. Yeah.
Actually nani ndio sije, I think yake ndio sije ona kifanana na msio yote. Anaitwaje?
Mgani?
Inspector.
Inspector Mwala.
Yeah, I think wapo na tu. Lakini ukiangalia wengine there's something with tule to big guy. Tule to big guy.
Yeah, tulikuwa na mmoja wacha tukiwa na Primo wacha.
Anakuaga.
Sasa mkubwa kutuliko but ni mdogo kutuliko. You get what I mean, like alikuwa older. Hata kwa class alikuwa class higher than sisi. Mtu ni mdogo yani.
But sasa
acha nzira ya like mimi ule raya sasa na feel huruma ni mwenye get the proceeds because kama wanafanana.
Kuna mmoja
mwenye watu wawili wako kwa watu wana approach.
Watu wana approach.
Yeah.
The fact that
you guy unaona wa Bungoma apati maujanja mob.
Kuziko Bungoma na kwa kuja Nairobi.
Sasa huyu wa Nairobi kama juzi ndio alipata njumu. Hiyo siku nyingine alipata deal ya kampu fulani hapa Inda.
Ya moto shop.
Jana nikaona alikuwa Gikosh. Gikosh sasa wana kuna raya za manguo. Unaja hajakuwa na trouser.
Yeah.
Because ni mrefu sana.
Yeah.
Na nimeona kuna raya zinamtengenezea manguo.
Hey, guy, lakini jo, acromega likukushika kauna, kama sota jo ni serious. Kuzata uwezi nje ma 3 jo, unajua? Kusa lazima utumie public transport, you guy uko pale hivi. Nataka kasi public, ukiamua jo ni hizi tu Uber tu wake.
Hawezi Uber Suzuki yako.
Eh jo. Raya toke na demio. Raya toke na demio, toa ujinga hapa.
Kama nje tulitumia jana.
You guys una mpaka kulala. Hizi vitanda zetu tu zile subai. Lazima ajikunje kabisa ndio atoshe.
Yeah. Abaki ametoshea.
Ama alale tu chini sasa kwa. Area yake iko afu.
Tumie mattress mbili.
Alafu naicheki hapa. So acromegaly inakupatia prominent forehead, enlarged nose, enlarged lips and tongue, prominent chin and jaw. So lazima jo niulize. Mnafikia acromegaly ina affect sehemu nyeti. Because mine is a jam. Wewe try kumajini upate everything enlarged. Alafu nyeti ibaki the same. Ibaki the same size. Ah, neza jam. Neza
jam, jo.
Yeah, neza buha sana, yeah.
Ukona, you're suffering from both gigantism and dwarfism.
Yeah. Alafu the worst ni unamwati. Don't worry about your kids, they'll be dwarfs. Hey, neza kwa ninetu. Alafu, shida ti neza... Kuna mse iko normal size. Mm. Ishi tinanza kati between 30 na 50.
Mm. What the? Oh, 50?
Yeah. Mm. 30 to 50. As is it was. I think tuko sawa.
Yes,
but raya, joko 29 usiongea shit, jo. Yeah. Yeah, acromegaly is at the corner. Iko nini?
Ali from 30?
Yeah, inisa kushika from
so,
30.
So, karada.
Unaamka, jo.
Tuko rada. Jo.
Ala, lakini wei shape ya. Unajua ni mwona wote hapa wakona shape flani. Ichi new guy. Ni biggie.
Scientist.
Eh? Yeah. You guys chin zao? Yeah. Chin zao ni more fire, jo. Hapa hivi.
Yeah, yeah. Yeah, but damn, lakini kuna conditions zingine.
Ukiangalia tena third group, eh? And so long as easy deals. Unajua kulikuwa na githeri mana lafu.
Story kaisha.
Story kaisha hivyo. Ile era nyingine ya kuona.
Yeah, yeah.
Ili at least. Kama wana sign deals. Okay. Kama wana sign deals. It's okay.
Aiko sawa, okay. Aiko sawa. Kwanza kama huu Brandly, sina kumbuka last week nilisema vile ameleta beef huko. Sio na anti yake sasa akisema anataka kumlaani.
Ndio.
Oh.
Sasa sema aspoleta hizo ujanja ocha.
Oh, shit.
Gali sema
hiyo. Usando go buy a tag rock.
Kila mtu anasema jo hakuna vile anaweza faidika. Na baba yake tulimzika na yeye hapa. Anajifanya amesa.
So, kwa hiyo kuna condition nyingine nilicheki. Ni sasa ini sehemu yuga kwa pigi
hiyo lakini mostly waga nituma yuga
ile gigantism hata si tuma hiyo ni ile unapata ni case ni cheki ni mzae fulani hapo coast yuga sasa hata uwezi tembea na amani
hiyo si ni tuma hiyo ni ugonjwa yuga
si tuma ni like enlarged nini unajua tuma ni growth hizi na kuwa kubwa
inaanza tu kumea.
Inaanza tu kumea.
Yeah, ni shida jo. Wajua ndio waka ubaya kitu.
Mira, ilikuwa hapo hata hizi vaa. Of course ngodha wezi vaa. Ukikuwa nini iko na stigma yake. Sasa ukitembea watu wanashangaa.
Unajua nini hata nikijoke yake hapo unajua kuna ile size kipita yuko Yesu unatufanyia nini? Baraka. Inafaa kufika alafu yaache. Haifai kupita. Inafika level hakuna mtu atakaribisha. Iko sawa ni nini hicho?
You guys inaweza kufika level fulani. Alafu unajua siku hizi tuko world nyingine. Jo dema kasema tu apige nduru alafu raia zikuje zione. What is this ulikuwa unataka kuwekelea mtoto? Ni serious.
Kusa think nini ndio mko mnaniambia ati nini? Wasa ulikuwa na dea kanini? Kanini achape sex tape?
Niche kwa TikTok. Erez kisema kanini achape sex tape na huyo Goliath. Itapata ma views mbaya juu kuna kuna mademu walikuwa na comment wanasema raya kaizi wazimebeba nini? Unajua mademu tu wana experience.
Yeah, yeah. So, munisa you watch? Kia kanini juu ameenda na Goliath jo.
Okay, naweza icheki because I don't think it would
for
take me.
Purposes, I guess.
I don't think ni kitu naweza angalia tena I fantasize on. Ni kitu naweza ona, okay, what's happening there? Juu hata ikifika some extreme, kuna ngono fulani hata ikipita. Ati anaeka the whole.
Yeah.
Aeka mkono yake yote. Maybe anafistiwa ama kuna raya inaingiza mguu. It's not even arousing.
What is that now?
It's not arousing.
Oh, ile kuna ile kanini jo alichukua
possibility ya kumeza hii raya ni haya.
Hey, kuna ile alifanyaga hivi jo. Hey, shit.
Kuna ile alifanya hivi.
Kwenye lingiza mkono tu. Jo.
Mm. Oh, damn.
Kerala. Mm.
So, yeah. So Raya,
I think anaweza handle ile hii Raya.
Mm. But before the Raya does the video, lazima yaangalie kwa mirror, yaangalie is agromegaly there. Ji kama haiko haiko. Kama ile demo na hii. Na kama iko bado anaku handle jo. Ule ni
na wewe unaku handle.
Ule si demo wa kawaida.
Sika ni nika big you.
Si wa kawaida. Ameanza kupata magig mingi, nilimcheki kwa TikTok juzi. Ana host manini kwa maclub.
Yeah.
So unaweza tokea kwa club ucheki kwa unadai.
Mimi nadai nini? Usha notice kuna time mimi tuko na teta na Ian, tulishaga na Ian place fulani. I think it didn't happen ya kwanza. Kuna dem fulani tulimitigi. Yeah. So kuna time tume meet akani hug alafu akani kiss. Like what the fuck? Like nearly feel weird. Like I'm not that dude anymore. Then but then I think nikamwambia Ian afu Ian akaniambia like eh pia mimi kuna siku nishai meet. I think only meet after mimi sasa.
Yeah,
akakiss pia akaniambia eh ujikile demo alifanyaga. I mean do you the same thing. Na nili feel disgusted, not cause I had anything against the girl. Eh? She's a cool girl and everything. I think I just found it weird for her. So niko nafikia maybe ni lika. Kanini akinikiss shingo I'll be disgusted. Siko baya. Si ati hajafanya kitu made wengine hajafanya. Manijua meifanya in public.
Yeah.
Acheki. Sa itakuwa ni disgusting. Ule ni demcho tukienda kwa movie set. Ati sa tumeitwa jona Abel Mtua. Munaenda ku act the next. Click, click, bang, two. Mwaf. You, the scene starts with you and Kanini kissing. You're like, what? What?
Nigga missing.
Yeah. Shit. Stuck your story. Alafu, wacha tubonge joy story. So, residents of Kanjai in Meru County... Okay, burned down African Inland Pentecostal Church, AIPC, after accusing its pastor, Daniel Mururu, of engaging in cult-like activities, including, excuse me, Joe, sucking women's and children's breasts during sermons. So the women part, I understand. The children, I hope it's a mistake I may make. Shaving followers' pubic hair. And using the blood of slaughtered ghosts in strange rituals. Mururu denies the accusations and claims his life is in danger after the destruction of his church worth 5 million shillings. Kachat kenyewe ukiona kako worth 5 million mabati tupu kwenda huko. But tubongeje ira ya to assume hai deal na watu hii ina deal na adults. So ina suck boobs za mama mother. Alafu ina shave the same wa mother. Alafu eh
inanyoa takatifu.
Yeah. Okay. So mnachekia jojo. Mururu
Zile nini zote uende wase wanaambiwa wana kuna times juu wase wali radio kwa kejao wale wana make like adult film na vitu kama hizo. Yeah, so I think wao wanafaa kuchajiwa na kitu kama hiyo just because they are not filming it. That is like some crazy porn.
That's some fetish.
Yeah,
hey, lakini mamadha pia.
Yeah, si wote.
Mamadha pia
ati yo. Ati AI.
Ibariki. Yeah, chukua matiki.
Gani business business ya church.
Sisi tunakwambia sasa mimi shida yangu si kapasta. Unajua kapasta ni kapava. Unajua?
Yeah.
Hao tukako
kamepata opportunity.
Eh, kakutu hapo I'm going to suck. Lakini sasa mama mother anakaa anatoa. Alafu kama mother joka anakaa
kakojo.
Alafu pia mabuda. Ka nini? Wife wako anaenda kwa hiyo church. Akirudi kama amenyolewa kwa
leo. Yes, that was my point. Muliachana vizuri.
Ya kwa jana kutunda gani? Ndi alumbisha. Kazi raeli sawa. Wewe ndio kwa sababu you knew about this. You were like yes.
Lakini you guy lakini ya kunyoa. Jumi nishaienda ile siku tulienda pamoja nikauliza hiyo Brazilian hiyo kunyoa huku chini. Nikasikia ni 500 600. Hii ya kunyoa ukiwa na demu na za. Unaweza acha tu anyolewe na pasta hivi.
Yeah, you guys. Wewe unafikia kinyoa atataka kuingia.
Eh? Ah, kunyoa.
Kunyoa ni hodi, you guys.
Ni kunyoa tu.
Ah, zii, kunyoa ni hodi.
That's a close shave.
Si kunyoa tu.
Yeah,
hey, yeah, kwa nini waamini mtumishi wa Mungu ni kunyoa?
Nani?
Hakuna mtu mwamini hicho.
Nani?
Sehemu yetu waga different, you guys. Sehemu yetu hauamini mtu yoyote.
You guys kunyoa ni expert. Kumbuki tuliambiwa jo ni punch na kuendelea.
Yeah, munyoe mwenyewe. Wembe ni how much? And using the blood of slaughtered ghosts. Slaughtered ghosts, yo si nini. Si hata nini. Kwa Bible kuna kuna yo story. Time, Mungu alikuwa anadedisha kila mtu. Waso alikuwa anaweka blood ya nini kwa mlango?
Ya mbuzi.
Yeah. 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 Ashaeka hata mafuta ya nguruwe. So it's nothing.
Iyo inaekagwa. Blood inaekagwa. Blood inaekagwa. Kucho unachora msalaba. Kama hauna damu, unachora na rangi ya red.
So yeah, but
like that, easy vitu, easy vitu na although ni shai cheki shaving. Shaving ni shai cheki pasi fulani ya kitu. Hata hizo.
Hata pasta mboro hizo ziko
za. Hizo za kunyoa you guys.
So, na ule mwingine wa
kwangu. Hizi anafanya during
services.
During service.
Ama. Hii sasa jua alikuwa anaidu wapi. But raya zimebanda down
chat. Ule niliona you guys.
Alidinya mawaifu watu kadha.
That's the only nini.
Alidinya waifu wa mtu.
Because kuna kulikuwa na mmoja Kongo alikuwa ananyonya matiti, lakini yeye alikuwa anasema kaa uko na cancer.
Anaweza isaka out of your teeth.
Anatolewa matiti gabra. Then anainyonya mpaka cancer inai.
So usha cheki ile meme ya mzee pistol imekoma mahali kwa liver and then nini hiyo trigger imefungwa na kamba. Alafu kamba imekuja ikafungwa kwa deki.
Kwa deki ya kistedi ni hiyo.
Kaikiwa msupu hapo wako naked. Right. So kistedi inavuta kamba inavuta trigger. Una deki. So huyo pasi anafaa kufanyiwa kitu kama hiyo. So you suck all the titties you want.
But ukistedi. Tunajua si job. Yenyewe. Ira hizo kwa pana pa. Yali ku test book. Ndio kwa ni mwaita wakati inaweza kuwa ni story tu.
Sawa cha usemeni kinyozi, unajua?
Yeah, alafu sasa kuna story nyingine pia hapa. Hii ni sana story ya Ira yeye ndio ameingia kwa Gava, Moses Kuria. So lazima tukue na Moses Kuria headline. Ni circumcision wars, fresh Mount Kenya elders debate on the best age to cut boys. So, what's the best age to cut boys according to nyinyi? Ira ndio ilipeleka wa junior?
Ah bado.
Oh, anaenda this year sasa.
Ira ya ndogo ndio leo anaingizia. So, anangoja this year. This year kama gonga 13, hiyo juzi kulikuwa na birthday. So nataka nikasukume. Lakini mimi nilienda nikiwa 14. I think nakuwa 14, no.
So wana debate.
Hizo za tradition,
yeah. After wana debate 12, 14 number 16.
Because ile time mimi nilienda, sinaje niko na Arif, ule itakuwa hard face, mwenye kwa boxer. Yeye alikuwa anafaa kuenda ya uluyani. Lakini akaingizia jo. Akaingiza so
mkenda hosi.
Tukaenda hosi. Ah, yeye alienda baadaye. Alienda kwa kitu kama 17, 16 hapo. Because ya uluyani alikuwa anaambua ni straight mtoni. kwa river. And then from the river unapata na raya fulani. Hiyo raya inatumia kisu moja watu ikaa 30. Ukitoka kwa river unatoka kwa river kama kame. Kame nini. So I think waga zinavari. Juu awe ilikuwa around hapo 16. Yetu ni hapo 14 hapo.
Yeah, 30. Mimi leo nilikuwa 13. So na sasa yetu ilikuwa ni obvious ni after primo. After primo. So kuna yenye ulikuwa naenda before kama tuseme uli repeat. Kama masomo ilikuwa hard you guy. Ume repeat kama 15 times. Kuna rayata zikuwa zinaenda zikuwa class 4. Lakini mkafika tukimaliza nini? Tukimaliza class 8 ndio hizo exercise zilikuwa zinafanyika. But nilikuwa na issue na maybe I don't know. Kama umemaliza sijui class 6 na nini. Cause sana sana mpaka sana sana natakanga you know inafanywa kwa nini. So your man anai push to 13, 14. So hapo 13, 14.
Unafanya tu mapema, si ndio?
Juu kama for example wakamba wagani bath, si ndio?
Wakamba ni bath, because Muslims ni bath.
Wakamba waga unagroegi kikuwa metaye.
Kwa Muslims inakuwa gaibu.
Pia dini zingine za Kikristo, zanyona. Kwa unajua actually, you know, Christians will celebrate New Year's because Yesu alitai.
Oh.
Because inakuanga ni 8th day. Na ni Krisi. So mathematically, you calculate.
Because ama Buddha, wana debate kani 12, 14, ama 16.
Jews ni 8 days, Joe.
Yeah, you know kwa hivyo. I think even Muslims need the same, mama. Mm. Yeah, Muslims need
the same. I think the earlier the better if they can do it at 12.
Yeah, yeah.
Alafu unajua yupo na haraka.
But I think hiyo wasapere unajua ina kama nini? Unajua ya Muslims I don't think it turns into a man. Mm. Inakuwa gatu ni whatever, but
hey, kuna rituals that I observed. Mm. Of course, me advocate just go to a hospital. Msijua chenye na tu.
Yeah,
kurauka ni njo. Kurauka.
Jota, apart from hosi, sapere bado after kutae kuna kongana.
The functions.
Eh, hey, you guy. Kama mimi nakumbuka jo niliteswa kiraya juu kuna raya fulani. Ilikam na demjo. Unajua fanya
kumbaya. Oh, shit. Oh, shit.
Mimi ni kuzo.
Sasa.
Eh? Yo kunyonji, yo.
Kuzo.
Oh, wewe ni kuzo wako. Hii raya, but you guy. Ni raya hocha.
Unajua, kitu fani ni? How need mtu yote kukuletea nini? The fact brain yako ujiofai kunyonji. Ndiyo mtu unyonji.
Yeah.
Na zile makamba wagazina.
Zina stretch.
Nika zina stretch.
Hey, alafu sasa, hiyo raya ilikuwa menipeleka juu ya sabre, lazima upelekwe na mudhi. Ikasema apana, unajua. Lazima ujue kuwa mwanaume ni. Na shindu wazi.
Yeah. Na hiyo ni fala.
Yeah. Your morning erection. Yeah. Mi sasa hiyo ndo likuwa nani ya mshaga. Na mkajua kuwa umesti.
No, man, was G. Ice cubes. None of that shit
worked. So I think with that in mind, mtu anafaa kukatua before adole. Because adole ni pain. After that, ukatua kabla ujue nyese ni nini, whatever. Because kisha ijua mtu unyonji jo, mtu steady jo. Alafu sikuizi kustedi ni raisi jo. Like, nikuwa na watch, nini? Kuna goma nikuwa na watch. Kuna goma nikuwa na watch ni ya Dame Flani ya nani. Ni Charlie XCX featuring Billie Eilish. Alafu pia kuna ngine ya Shensi. Ule wa Jamaica featuring Wizkid. Ukiona video. Shona yo video. Mani Shensi, huyo. Huyo. Video jo nika iko ndadha jo alafu anasema I want a workout for the night niko like yeah sasa hata ni wapate hizi lyrics za nini jo hizi lyrics za yo XCX na Billie Eilish you wanna guess the color of my underwear you wanna know what I got going on down there is it skia yo is it pretty in pink or all see through sana chini hapo ni ngoda mana ongea juu ile sehemu alafu is it showing is it showing off my brand new lower back tattoo you wanna put them in your mouth pull them all down south you wanna turn this shit out that's what I'm talking about put them in your mouth and go like hey yeah alafu kwa hiyo video kuna a mountain of ngothas so I try kumagine umetoka kutahai uko tu hivi umeachwa kijani a mountain of ngothas bili ya yeah utahai kwa time yetu akukuwa na any entertainment cause dekiwa gajinga
hata music videos ilikuwa ni hard jo
eh wewe
ilikuwa kibao
ilikuwa hata tukiona ile the bold and the beautiful
kakissing
and then yeah tulikuwa tunaambiwa na kina mother wazungu tabia mbaya sana anatembea na suari ndani bila ya watoto wakumbuka wazazi hiyo suari ndani kwa beach tu kiraya walikuwa wanaona ikiwa tabia mbaya sana si hata tukiona hiyo hata ya kuswim
mimi na try ku imagine so hiyo time alafu Pornhub haikuwa time yetu. Wewe try kumwambia hata kwa umetai, utaacha kwenda Pornhub. Ukiwa ile age. Unajua unaweza jipata tu umeenda Pornhub. Uko tu alafu kuna like ni serious. I don't know but in a debate, na hii debate me according to me the only person who can fully understand this cuz it's Moses Kuria you guys. Watu kuita Moses Kuria, alafu ampatie 3 samples za foreskin. 12, 14, or 16. Which one do you think looks good?
Yeah. Which one does not mislead them?
Afu wabaki amesema. So, kama kawaida, of course, vile suma wambia gasejo, asanteni, sindio?
Yeah.
I hope you guys mu enjoy this session. Because these sessions na kwa gawata kubani.
Yeah, mi ya menjoy.
Fiti you guy.
Yeah. So, nita imi yetu ya kuhepa.
Ikibamba sana, you guy waneza kupaka chai pia.
Yeah. Watu waneza rusha chai hapo, tubaki tumecheck niaje. Tuone ni nini. Rapture amejitetea na nataka kupeleka watoto watahiri.
Hey, you gaira yangu ndogo. Juu iliniuliza ni uchungu. Nikaambia hapana. Nikaambia si uchungu. Ni kama tu kuanguka chini umia magoti. Ira nyingine bigi kaambia usidanganywe.
Yeah.
Eh hey, jo ikaingiza bari. So nikangoja ifike 13. So inaweza kuwa probably December you guy. Sikuwa nataka niende ocha. Sikuwa nataka kwenda ocha you guy. Nilikuwa nataka niweke hiyo security sabio story nimekuambia. Kwa sapere organizers za ovyo.
Hizo mamonolization.
Mamonolization, mtu anakuja kupiga mse. Kuna ilikuwa nani haras, you guy, ilikuwa nipiga mpaka mabare, jo. Shako mwanaume.
Hapo ndio nakupatia pia drugs. Lakini hizo zilikuwa zina happen ocha. Squeeze, squeeze as it happened. Squeeze unaweza jail mfsee.
Squeeze hakuna hizo ujinga.
Squeeze unafunga
mzee. Eh, jua alikuwa anapatia na maka fegi rae na choma fegi.
Na choma fegi. Kama una watch ile. Na tikitule to life scene magazine jo. Make your life
scene. So sisi niko opposite.
Eh?
Yeah. Sisi mimi niko opposite. Ni kwa chuo tuko tunaenda kuoga kwa lake, Lake Victoria. 98% ya ninja zapo hivyo.
Ngozi nne.
Ngozi nne. Ilikuwa ni mimi na ninja fulani nilikuwa naitwa Mwaura. Yaani we looked, it was uncomfortable
for us. Yeah. Yeah. Uko Aura.
Yeah, zaka. Kuna kamchaka alikuja. Ajali ilifanyika li.